Meden gondi iyamde joy yabore kemintaji chapande tati dande studio kalangu ketin o kibaruji mode e fulfulde min Omar Hamad Janganta on do masinaji seni siaka. Ender ko e kibaruji mede ni en kala e wide ko nimbe pelle jinganobe hakkeji bibbe leedi be Niger e Nigeria no tawa e kawrital do der nyame der lawol dulli didde e golleji hirnyereji ko nad e der leede didi den. Min gartana on do majju noni sogeji kawji de fillande nagu ardibe hawzu e subabe departement mo gaya kam e dungadi jidan der lawol ndenagu departement on min gartana on ko be bi yewtere meden pindino hande yartana en nato en dan der region Tillaberi noy e goybe ngari ngonno joddodi e bibbe wuro kori jamirte ma yerno kalirno de dera ko e kibaruji meden gandurwi didde nane bi en gandurwi didde e natol sukabe umma tore der pelle murtube der leydi Niger e Nigeria wadi ko pelle jinganobe hakkeji leydi leyde didi den ngarti gotel wadde dande worre hande subako woni ko dum fudda don der nyame Haruna Saley goto tawado der sigibli bedum be nani ko wi Habibu Garba Domaj.
L'objectif
koro gollanga wonana min gada halaji kiyeti ko wawi faddade no kojol e nannol suka ummatore der pelle fellobe kanye biddam bonda ko ndu konna hono ko lati Nigeria to wonto dum fuddiri pelle jingono suudu baba jetati ngadi dum sabu kambe e der majjube ngon buuri dum latna kebe sede mawdo to kanye min jidi min kojja min kolla suka ummatore e rewbe e keddi lenni fuko tawa leydi Niger leydi Nigeria fu sabu do filla gure ngon do kerol won don enda nenne himbe paamana ko e mu en nenno du ele majum kabar o min juran e ciudi kokkol kibaruji min juran e rezoji e hore mum pa min kolla suka matore ko etebe no watte der pelle biddam bonda ko enda pelle fellaje de paamake ko be gonbe kolle dum wana gonga non be tinno be jogo ko mabbe woda sabu kambe ben be godi nafa ko be bawi huntude ele jonde der lenni mabbe din
ele moyen pour être utile à la communauté
en kotan der region do soton der departement mo gaya maunde jabbinde de non sogeje ka de Finland enagu di gaya ardibe house department on jida nati chakamun e jowrube kambe mawbe bangeje den dun do koro majjun tawa kenana hollude be jowrube gollal mu en del filla wartirde jonde jan e potal kamfu e renude department on bandi min fadel alu yewtide e jowrube wuroji goddi faminirbe hanoni
lalle harino kan
gonga der portal gadangal gal min kebi fama sanne gollal gongal do jowroobe fame do ko wondo balbe mabbe hakkune mabbe hebibbe wuroobe gollal gal hannata hakkune mabbe himbe fu nani beldum gan dudal no wodi be anda golle mabbe
kanogo tingay go
taron na
hawrine de dum wadi de endan dum hala ni men kulle kewde iri yerreji ko men gadi weli men sanne men beedey du jogade dum ko men anna du dum beedani men annal majjunde Allah jabi men jogoto dun sanne
do abinde ye shahi
hafila ko darto odo haaje mun fu ko min ji ko wada ko min pamay fu min jottinan to hore be endan gam batte dun hebele safare do ko yaawi
maganin shi ton ba samu masaloli ba
nani bi'en hande alarba o woni ko dun wadi jeddi je jeddire mubbere ko moteje adeide itangala e yilade der difa dum do lawol lamu nongol ardibe hawzu region on koji kolati koto sukabe ummatore ujunaji tato kamben woni ko tawda e rafi golle hande yerno syndicat mabbe on haliri kanjum wadi ko be sukabe ummatore awjobe di poporoji no domi fa hande e hey hojitaade golle muen gidi adraman yottide ma
minen jo en adeydeta der difa balde didini ko be paddi golle amin gonga kadol gol welay min basedda gan say min burtake min tefoyta ko min nyamnata koreji amin to joni golle dem paddama amma jo der balde didi say min elowi himbe ko min keba sedda gollal gon fuoni wala gollal adeydeta ni min bayi wadde kam min kebata ko min pirtu muradoji amin kando
hano dundu no torra himbe sanne dun nati berde mabbe ga adedeta duma ko non men gadirta dum hana du kadul majjum kan woni sadornan dan ende ko dum deitino kanju woni welayme menen mamen bibbe leedi labi di endan ga amen non di juddina tatawreni emen gadani dum
yake su ukko anan wona wona bu
en jatana tenda der region zender to sarusi kawjido filla wida gole do ballaga sarusi police be mo departement kanche kenga non jabbiti hana mbi'en dilla hamɓe leyɗe capanɗe jeɗɗo e jeetato ɓe leyɗe janane nder wuro gomdel département mo Tesawa. Ɗum do ni mbi'en Moussa Dantani, préfet mo département Kanthie, nani ko wi Abou Sarki Sale dow majjum.
La division d'investigation
fedde toksitone ƴeewa suɓaande kam woni ko heɓi nangi himɓe dille wonɓe nder wuro Tesawa goɗo wono noɓen tewto fa ya yoga mabɓe kay Libi woɓɓe mabɓe ɗo yaltina fa Italie. Jooni noon ɓe gonana ɓe himɓe capanɗe jeɗɗe jeetato noon indan capanɗe jeɗɗe jeɗɗe ɓe fo himɓe leydi Nigéria noon goto leydi Benin. Nden noon du kamɓe ɓen eɓe mbawi tokkurde ley région mo maradi na Zender na Sengo leydi Tawa. Ɓe gonana nder mobilaji tati mobilaji ɗine funangama no won comme série joni ton endam ma tamen ko lati kambe dille wambe hebabbe endam be fuube jiak leydi Niger ngatti be der juude horebe hawjibe fi keri leydi leydi
à la disposition des autorités frontalières.
ONG fadde no fedde no hawjinde fi yaadu yeso rewɓe hande alarba ono gaye ɗiɗi lewru février no woni ko sigili ñalande hollugol golleji muɗum ɗi woni hen e wadde saabi Allah e nde ñalandu fedde nde holli durwo ngo tawa nder wattugo cukalo ndoyi l'école. Madame Nafisatu Ide ardiɗo nde fedde wiitende ONG fad nani ko wi bandimin Zainabu Abdou.
Cette journée porte ouverte
o batu mabbitol dammule amen ko duubi kaw woni go o hitan duujina didi e laso e tati men gadana dum gam batte pelle gon e demen gollidata e gara be pama dume woni fadde e ko no wada e no men gadirta dum e bemen gollidata le duubi garoji fadde no wadan kulle kewde ko buri duubi bittidi ito men bojjinan golle den garrewbe tawe der nokkuje to dabareji kojete misali filla jande hebube jande de endan ko watta be deno sukabe rewbe du gada jandeji mumben fa yotto tuida on
bien a la promotion de la scolarisation et du maintien des filles à l'école.
Kengam fala sara no nguli hite ummi nder wuro Kundo Kindila dum woni kiloji mum nay e ngengimi nder region di fanimbe dido woni ko mayi nder majjum hewbe mbarmi yaade gineji kambe dabbaji ko wuli nder mum modu dum woni Abubakar bo goto mo ngul hite ngu hewtinani ko Abdoulaye Mawna der majju
dergul gadum gu enda yonkiji himbe dubbe ciwi e ko bisaji nyanduji e gineji suudu e cuudi kewdi guli noodi du himbe nawnibe be gul hite ge enda fi meden gidi gonnati waddana men balla nyanduji gineji suudu e kaddule bannu gada ko guleki enda wadi gardien e lokotorobe e gendarmaabe be cooyke be kooji himbe be gul hite ge enda fi e jari dum lokotorore
suka kaycho likita.
Nani mbi'en nder nokkure to golla rugga demal watte mo gallure dakoro ko watto hectare uji jeetati won nder mum ko rewɓe keme ɗiɗo wonno golla remu hawtade e worɓe noga e mbiyen amma duuɓi majjum ɗiɗi ni ko nde nokkure tawda caɗorman raffi ndiyam Allah e groupe hiite lantarki ko wuro ngo hiite latiɗo boni Moussa Adamu goto tawaɗo no golla nder nokkure nde nani ko wi Hawa Ousmane Bandi min tawaɗo jahangal
do horkuude
de da aka ko hokku kuru gaaji di itta golle mum no woni no wadira no wodiri dum golditta pano solaire group kan dum golditta group on do gazol wattete demun rugaji din hectare uji jetati no di fu idi demi ko awa do fu no wada no wodiri handen dum fu dum boni hectare uji didi tan gonno demi ko waddi sadarma o do ni woni rafi diyam panoji din boni bundugo boni dum waddi handen ko himbe be nyamata ma no latani be sakulla mawdo faawi e tiede go gatti der kesual na do mo no kurden yobe tiede dum fulati ke sakulla mawdo group on no hojano dillida do bujani dum hoja mi andini lamid on ko group on hojama dillida
yedda al'amari zai kasancewa.
Nani mbi'en noɓe keme jangoɓe ɓe lekkoloji tati nder jangirde to jangete heɓe talkuru ko wiite doctorat jangirde Abdou Moumini université muɗum ɗo mo ñame ko tawa ɓeydanede andal gam batte Allah e tewɓude tewteru andal maɓɓe koɓe gatte Amadou Saydou Adam Est ɗum woni ardiɗo sarus kawjiɗo to fannu jangde talkuru doctorat jangete ɗon nani ko wi bandimi Rafika Ater.
ces formations
jannde patna kana ni yidbe lato docteur en don du kono no kuytati woni ko jannde en amadete go kayno wodi fannu do adamabe no woddu kono am fandu andal wawde golle no woddu kono am fannu ngurdam kany e leydi jangugol mudum be gadan tewtol andal tewto andal gol dube kolle noy haani be gadata dum do dum haani be tuugo ko be gadda tewto andal gol sabu dum do himbe hewbe fu andana dum koy nene mi jidana mi buitnabe chadal den endam be paama do dum be kanbe tuugo be gadda tewtol andal gol be baawdu yaade kuje to haani yeede gam batte andal gal tewtoeton hebe cagal majjum be jaabe gardoa e kepto lobbol ko bay hollude himbe ko la dum wonno koro ko min gomin gaddu endan men jidana min ballabe be pamdu be gadi tewtol andal maddo gol endan kambe yidbe lato docteur en wombe de universite amin odo
au doctorat de notre université
nani mbi en dur walede sede awo kolabal sappo e didabal do der nyamey wadoyte sappo e jeddi yade e jenay leru mars dubu junaji didi e nogay e tati der lawol majji wadi ko fedde leddi niger hawjinde filla durwo do der nyamey hawri durwobe sappo e joyo gam ekkitide be fande de nyalande de wana malan garba akoda tawado der service kajjudo filla nyanyande duro nani ko wi adam sariw
comme vous l'avez constaté
yorno jirdo ni chagal hon tewto takubay droit ke na ko watto enan difa min ngari min cubite ke ko watto droit sappo njoyo min pecci be tatato dum ko nan ni yewde wakati seeda wadi chagal ko durugo wadi no dum lati nene mabbe beedi teddirka balli nene dum don fu min yewan labi mudum jonga min kawri min do min ngadna be ekintirgol lobbol ministere kanye federation fu no woni no habbe anne ga batte golla ga wadna hande no wodiri fu balde nyande de se yewi himbe se yawo be ngari do be yewi hotel luto wawi werunde himbe jio le sappo joy ngaroje fotte drongo le sappo joy de sediawde fu woni ko himbe mudum garto do yaade sappo joy lewru se Allah jeb
insha Allah le 15 au plus tard
nani malan barka akoda woni ko nanay do noni sey garta e yewter meden pindinol duubi majju ni ko region Tillaberi no tawda e rafi kejoran de nago pelle murtube tawade no kippito bibbe wurobe dum do wadi ko hewbe e goynder wuroji mu en warde jodaade der wuroji gom de no joddal mabbe wonno wadira Umar Karimu goto mo pelle jinganoje hakkeji bibbe leedi Tillaberi nani ko Abdul Aziz Hasumi
Noe jonde chaka ferowbe garti laberi e himbe tilaberi wontiri
alhamdulillah
sai ni bi an yettore allah mi yi ay fusa dornan gon ferowbe gari e himbe tilaberi be endan no nangodiri endan no sodi chaka ma
ahimanda
ferowbe be dum e gonnati na pelle balliroje na himbe tilaberi kani wadande be ko watta be beda weltade der burna mabbe
ijina innad mi
arande ni ko burnam bi adama woda welto to sey to hebanama nokkure lobbere de wawi jodaade dermo wadan duubi nayna joy ko ibe gara do enden tilbe arande ferobe be enden gadana kana tendeji to be bera balladu wakkamu de kebi dum sanne de hune fuude boyi wala no so joro gada sembe ballirame be enden kam utoto yaadi nokkuje de be berna dermo de enden nokkuje janane no be etade debon sadornan no hebo chaka jebe no je de enda e wernabe der majji ganyande fu ne umani no kure mudum hana se yamanade dum fuddi waddude lurran chakama
ganda kwara bore gamra
dume hani wadede ko beede sodude endan chaka himbe tileberi e ferobe be
rehimiga
himbe no kanino durwa ko sembin ina soda endam chakamu meri kandu durwa wadude batu joda hali gandum sawodira dum andano dum tokkira mo inde hawto joda dade mu
iga sukunanda
ferobe be himbe leedi mali non nano wodi himbe leedi niger der mabbe
inatas borendo gonukan
inatas himbe mudum no der mabbe du no wodi godube koyde didi koyngal jeede leedi niger e gal jeede leedi mali ko be peroidu be tokkodiro ni non be gari do enden tilbeeri perodirol fu wala chaka mabbe nondu fahan har jarma ganda ton no wodi himbe leedi niger wonnobe mali he jonde no gada burna mu kambe du be adiduro ni non be gari do enden tilbeeri
ni ganaka
dan de gattata yaade himbe
nyestarino
endan kan himbe kani sodudo chaka mu himbe munyono diradu sadornan non idan wawi hebude neddo fu mo wodi wallira mo wala himbe jogodiradu amana
wukil haygano
dawanta kibari yimeden tiliyeden gal fulfulde wala fu ko mbawden wiide sana jabbo don gungu mamadantani wadda ko dengal hausan kore kirtante jamhirti